6 million ways to die. Choose one. Usibonke bana, kuhusu sisi bana. Usilete hizi mbishi zako za kisichana. Nishafanya game toka 2010. Mdogo mdogo paka wakanipa iyo crown. Grammy nafanya real, Grammy nafanya noma. Usilete chuki kisa bangi unachoma. Mina kunywa gambe na wauni wangu. Usilete upambe kwenye territory yangu. Game kubwa kama nafugia majambaz. Chokoza uone watavoleta shaz. Usipe umafia alafu kumbe kumbe jenero wa mbezi alafu kumbe mchumba. Ujui izi haso tulizo titia. Sikia mazafaka acha kufata mkia. Mliona kimya nimeamua wanyea. Na waona madem kifuani na wemea. Weni waki tu levo izi wezi gusa. Angalia jicho tusije tukugusa. Mina lab tu na machizo liyo real. Rudia kuiba walai tunakukill. Nimekufa jina na shiaf langoma. Ukajifanya mjanja kwa kuturudisha nyuma. Mungu akusame au jui unachotenda. Uwezi na ujambazi ndo sifa unayopenda. Nasikia unajichanga ukafanya DC trap. Yani we ni boya bora ununue mswap. Umeingiza tamani ya na kuambia. Rudi kaungami Mungu atasaidia. Utachen tabia unajiona muni. Kisa unavuta ganja. Mbona nimevuta alafu bado mjanja. Unapewa kichwa na uyo mshamba. Mbona tu ni game laini kama pamba. Mnajipa uking eti wambezi speed. Mina toka M6 paka under tower speed. Represent NCN chocho zote niko fiti. Fuck you niggas bora mkapigwe miti.
Yeah niggas jifanye muuni kisa unavuta ganja. Senyo tushavuta gani. Watu tushakula paka poda. Sawa nige, une nafasi moja kubadilika tu. Lasivo tunakushoot motherfucker.
What you looking at?